Jean Bosco Nzeyimana uri mu cyiciro cya kabiri cy'iyi programu yari yatangijwe na President Obama muri make iminsi mike ibyumweru bike umaze muri kaminuza Northwestern icyo wungutse n'iki kumenyi bwawe
narungutse cyane kuko mvugije nk'ukuri ni ubwa mbere nabonye abarimu bakomeye cyane bafite ubumenyi bwinshi ba sharinga kandi usibye wenda nibyo abo ba professeur batwigishije bagerageje kuduhuza n'abandi bantu batangiye imirimo dusangiza experience babonye mu gihe batangiraga business zabo muri environment ikomeye cyane nk'ingi yo muri Amerika batubwira uko batangiye natwe tukagenda tubabwira uko twatangiye inzira turimo uko tubikora bakagenda batubwira inama muri make mbese baraduhimbiye badufasha kurema icyerekezo mbese batwigisha n'intambwe twagenda dutera kugira ngo icyo cyerekezo dushaka kugeraho tukigereho ku buryo bworoshye kandi
uri muri bake mu banyafurika batoranijwe kuza muri iyi programu yatangijwe na President Obama kubatakuzi neza umushinga wawe muri make ya ukora iki urateganya kugera kuki
umushinga wanjye ugendanye no gukora amakara mu myanda ayo makara akaba yasimbura amakara asanzwe aturuka ku biti kuko urebye neza mu Rwanda usanga hafi 80% by'abaturage bakikoresha amakara cyangwa se bakohereza abana mu ishyamba aho kujya kwiga abo bana bakatakaza umwanya bakagombye gukoresha biga bagiye gutashya inkwi rero umushinga wanjye ni ugukora ayo makara mu myanda no gukora za biogas kugira ngo zisimbure bya bicanwa byangiza ibidukikije ndateganya kuwangura cyane kugira ngo byibuze umubare munini w'abanyarwanda be wakoresha ubwo bwoko bw'amakara nkora ndetse na za biogaz kugira ngo u Rwanda ruze mu bihugu bya mbere bifata neza ibidukikije kandi n'imibereho myiza y'abanyarwanda ibe yagera ku rwego rushimishije ugereranije n'ibindi bihugu bya Afurika.
Nzeyimana uracyafite ibyumweru bike muri Amerika nyuma yo kubona na President Obama kuri uyu wa mbere urebye amasomo inyigisho n'ibyo wize muri kaminuza Northwestern n'ibyo ukenera kuziga mu minsi yindi isigaje icyo bizakungura ku mushinga wabona ukeneye ku banyamerika n'iki
bizanyungura cyane kubera ko mbere yuko nza nari ntaramenya neza uko wakora nta action plan cyangwa se programme y'ibikorwa ushaka gukora ndetse n'ukuntu wagenda ubitondekanya neza n'ukuntu wagenda uhuza imbaraga zose kugira ngo ya mirimo yawe uyishyire mu bikorwa ariko nkwikije ibyo nize bigenda birasa ku iyo ntego kandi nanone ntago nari narigeze mbona amahirwe yo kugira ngo sobanukirwe neza ibyo nkora mpure n'aba professionnel cyangwa se abantu ba bafite ubumenyi mw'ibyo bintu ariko mu minsi mikeya nsigaje nzamara ibyumweru bitandatu muri Wisconsin hari ikigo gikomeye cyane mu bigendanye no gukora za biogaz ndetse n'ayo makara bita briquettes nzaba ndi kumwe na ba docteur ndetse n'abandi ba professors bagize uruhare mu bushakashatsi bwo gukora ibyo bintu kugira ngo nange ngire ubumenyi bufatika mbese nsubire mu Rwanda hari ikintu gikomeye nzi mbe nanakwigisha n'abandi banyarwanda bakeneye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo.
Nk'inama se wabwira abanyarwanda bari mu kigero cyawe cyangwa se mu myaka iri munsi y'iyawe wabagira inama ki kugira ngo nabazaze muri iyi gahunda yari ya President Obama mu myaka iri imbere?
Inama ya mbere nabagira ni ukwihutira gushyira mu bikorwa ibitekerezo byabo kuko abanyarwanda benshi cyane cyane urubyiruko ruri mu kigero cyanjye benshi bagiye bafite ibitekerezo by'imishinga bakora ariko abenshi ugasanga bagenda bica intege bavuga bati nta mafaranga dufite twatangira gute ariko ndagira ngo mbabwire yuko nanjye ariko natangiye ntabwo nturuka mu muryango ukomeye ku buryo nari kujya kuri papa nkamubwira ngo mpa amafaranga ahubwo nagiye nshakisha ntangirira kuri duke mfite abenshi bangana nanjye biga muri za kaminuza bamwe babaha nk'ibihumbi nka 20 mu kwezi n'utwo dufaranga dukeya wadutangiriraho ugakora ikintu kuko iyi programme bagufata kubera ko babonye yuko washiritse ubwoba ugatangira dukeya ishoboye rero nibatangire kugira ngo babone amahirwe nk'aya ngaya nanjye nabonye hanyuma bagire n'icyizere cy'ejo hazaza, kuko ntabwo natinya ko kuvuga yuko ejo hanjye hazaba heza kubera abantu twagiye duhura nabo muri izi porogaramu, kandi bamfashije no guformiratinga vision yanjye nkaba nizeye yuko business yanjye itazaba yitwa ya maproje aciriritse, ahubwo izaba yitwa maproje ari ku rwego rwo hejuru mu minsi izaza.
Ndagushimiye cyane Jean Bosco Nzeyimana, ni umwe mu Banyafurika ukomoka mu Rwanda waje kwitabira gahunda yari yashyizweho na President Barack Obama guhera umwaka ushize.